Remember where you coming from. Zambian Music Plumbers, don't see old.
Yeah, I guess it's a love situation. Sim J, Manny Joe, Shay Z, Komi, Your Highness, Kuchalo, Dude, take over.
Nenza cha, pena, muzanga, kauzen. Pamene tinakumanda na wewe chika shana. Tinakufunza na zina lako na kamba ndiwe cheni. Pamene pajo na nitengela mutima. Disana mekuseni muzuba na usiku. Nikaniza chape mami pariwe. Oh mami unanitengela mutima. Ndiko na pulani. Nifuna weo na neo tizibane. Uti ukale madamu wanga. Mutima wanga ufuna chabeiwe. Uti ukale madamu wanga.
Kwa my baby.
At end ina pulani. At end ina pulani. At end ina pulani baby. Jeni ufandi ina pulani. Ala umfa kuno ndina pulani.
Ziko mapu hainesi. Team legend Kuchalo. Let me talk to Prani kwete ikulu pali wete inono. Mpela kofyo mutimo kudonkela kupiemo. I cheli shua kalumbai can't say no more. Nde pisha mutu alipamo kuya wani no more. Kapu fresh tete nde kukalifia na edia. Chasi mpela kwefu seno ndeva nove adanga. Wanje vere deo nso kukuka mredi. No palusha ndefo ya fe uve my lady. Te kukwanga shawe prizi umutima na kupela komo pose na makiz. Te umbibati we taipiowe taifuai kwa kuwe kwa wodi. Wapa bondi sote tinku pange teka we. Hey, na kumwene na umfilenga bedenga. Na kupuma nyomu timola chita na bidre. Shaishiba mano ya ndifintu wa senda. Nga fronti ya paputi njevalimbi ni wa senda. Fintu wa wumone kawe mwandisha monapo. Pamulu wa bushimbe na samene nsa monapo. Gatu wa wanove shile foyan comfort over. Simu jena na kapa nomba take over.
At end ina pulani.
Na pulani.
At end ina pulani. End ina pulani baby. Jeni umfandi ina pulani.
Akuti ma baby girl. Ala umfa ina ina pulani baby.
Ati ala umfa kuno ina pulani.
Remember where you coming from. Zambian Music Plumbers.co.